Buganda eri masanganzira. Zenda byokuleka abaana benza dembere kai abooluganda n'emikwano jengenda ndi wakudaga omuntu okuva gye wazaalwa n'osengukira etakuli luganda kino si kya muzannyo taata wabula nsaaliddwa nnyo ennaku ennuma ne buwuliba ggwe kikusukkako era ne weekyawa bintu bya buganda bintabuddi abatukulembera tebabifaako bannange tusabye federo nayo nkosanga akimanyi abaganda twasalawo ekyo ne kabaka waffe kimukaabya buno si bwenkanyanga n'abayindi baasaba ebizimbe ne batabamma abaganda twali akyoba bwenkibuuza nk'ababukaabi musajja omukulu okuliranga ntyo kisazeewo nviira eggwanga nyinza okwekola ebikyamu ate amateeka ne gamvunaana kuvoola ennono bannange nze tekimpa ssanyu na ssuubi bwe birikyuka munja kudda ng'omutonzi ye mubeezi kanviire ensi ya kitange kibuuka bwe muleero ngamya obuganda ndidda
tebateesaako ebintu ebyo
mumiikiriza baana battu nkooye
kino tusuulira obuganda
magulu nnyondo bamufudde ekita kyagasa mulimpita bwe banakyusa
abaye mutunuulire ssaabasajja bwafaanana olwava mu nsi ye bamugoba mu nsi ye bajjawo enkola eyali ekibenkeza eggwanga kati afaananawo ati olwali mu nsiko nze saamanya abantu beŋŋenzi nabo bwe tujja wano ebya buganda bya kusaanawo
buganda nsi ya kitange era ne jjajja ng'azaala jjajja ŋenda girekanniranga naye abaganda gubasinze nga mulina mu buyinza ate mu bifo ebisava ebingi tewaliwo akoze ky'amaanyi ng'obuganda babutwala mulimu kuli abaganda kyokka katonga ye yabimbye sijja kulinda biddako nze ebisigadde ndiwulirireeyo kulya kumulidde nsa ssente kyokka be muzadde mubaziise myaka ataano omuzaala kati bali beevumanga ku malaalo ettaka ligulibwe buganda ate mu ngeri ey'amancyolo tuukako emubende n'ekibuga okkirize nti batuwambye lwaki tufuuka abantu abasiru nga n'ababooda wano ne beekyanga omukulu akulira uganda omusolo yagujjawo ogwo buli kintu mwoza yeesi kyokka eggwanga nga lyerigenda ababaka ba buganda mwerowooze nga be mukiikirira tebannanyiga kanviire ensi ya kitange kibuuka bwe muleero ngamya obuganda ndira
tebateesaako ebintu ebyo
mumiikiriza baana battu nkooye
kino tusuulira obuganda
magulu nnyondo bamufudde ekita kyagasa mulimpita bwe banakyusa abaseka si bavunaana ensonga eno temuli ggumba okuvoola kabaka nga tuli kwaffe kijja kuzaala emirere embi abaseka si bavunaana ensonga eno temuli ggumba okuvoola kabaka nga tuli kwaffe kijja kuzaala emirere embi amazima okuva ku myanga kabaka yalonda katikkiro we essaawa eno mbikyusa nsonga entuufu ng'ate teriiwo mulemu ebizibu enfaafa ebiruma abantu ebibunye eggwanga tubagambye bassebo tusaba federo regioni tiya kimugireeta mayira akenda bakalemedde kweggamba balinga abajja okulumya ebintu ebyo sikyabiyinza kangende mpulira ebiwulire ennaku erumya abantu ewaffe lwabutayogera naye kisuse bantu abajja ne tulwaniriza ate tufuukira enninga ku lwazi kubanga ligenda naye abaganda mutunudde butunuzi tewali ayogera eri ssaabasajja gubasinze bye mumuwangaaza nabyo tebiriiyo kigambo federo nze sikisaaga wadde ŋŋenda naye mbabuulira bwe sirikomawo ndituma omwana n'anunula ensi ya kitange Nja kulambulula ensonga eno kibuka uriya muze ndi muganda eri abatolo n'abalundi omutunzi yakisala wekyo era buli omwalumirwa eggwanga yemwe yazaalibwa kibeera kive bovvoola abateeso taata buteezizibwa dda na biwundu ne mu bayibuli okuva edda nedda abayisirayiri kye kibalwanya olutalo lw'abafirisuuti bw'obyetegereza biva ku federo kifaananya ne ku bazadde bw'oba okuba kitange ne nkusanga wadde walukagga bakutenda bwemba sikusobola nkwata omuggo kitalo nnyo okulaba nga n'abaganda bamu baseketerera ate buganda bamanya ensonga ebyo bitunyiiza tenze kibuuka mpulire ennyiike nandi baatudde amanya kyentidde okuyita olumbe essaawa zino zaabunkenke naye ssebo okunyiga ennyindo kasita oyitiriza njogera luganda lwaki mukema abantu bagundi okwekyawa mbuuza bubuuza buganda kabaka ffe tukitwala ali waggulu nnyo maaso mungi kyetuva tumuyita nti sseggwanga okukaatiriza ekitiibwa kyekyo bintu bingiko ebikoleddwa wano nga bivoola nnyo ekyekifo mwali z'owentondo kambisegulire bijja kunkubya abantu nnyo naye ndabye okuleka abaana bakyali batonnya abalongo ne Ken katikkiro muliiko w'ekitiibwa bampeera ngende kuyotuzi kanviira ensi ya kitange kibuuka bwe muliro ngamya obuganda ndidda
nebateesaako ebintu ebyo
mumiikiriza abaana battukoye
kinatusuulira obuganda
magulu nnyondo bamufudde ekitakyagasa mulimpita bwe banakyusa nsazeewo okuleka abange munyiike n'ennaku ddala ebisuse lwa biseera bya buganda eby'omu maaso kizibu okkakasa bwe binaabeera wabula abaganda mugayadde ebiriddirira nze temuŋŋamba kinjaziiranye sibagitwala mutudde kabuti era mutunudde yuza ebunyolo mu by'okulonda abaalonda omukiga abanyolobeeri beekalakaasi era ekyo bafuga baakigaana ne balonda waabwe ekyo kitegeeza mu bufunze batusinga amagezi abantu beeyo bamanya omusaayi n'oluganda kyokka mmu wano temulifaako neebaza abatono bambi abaafubye okulwanirira buganda muyogeeyoge nnyo baana battu ekitatta muyima tekimala nte teeka okumira embeera embi okusinga okulaba abajeeza kabaka ebinaddirira kizibu bimanya nga naye sitiiridde sseggwanga ondabiranga ddala kitange ssaabasajja kabaka owa buganda kino kyenkoze ekiggula maaso abaganda beebasa okumala ebbanga abakka byamaziga tebeyibala gyetuli abalumirirwa ennono n'ensiyo waakiri kyukyo okuuka ejjembe naffe tugenda kkanula amaaso oleefujji tewabaamu wakitiibwa gye ŋŋenda kaŋŋoma embeera ekaayi kikutte kabaka mugawalaayi ebinaddirira nywedde masajja